Omwami oyo Daniel Sevuliba yafira Doha ekata na ye familia ye nesobola okuleta enjole ye ng'ekozesa kago neguyingira e Uganda. Gavumenti yatuwa oluvunaanyizibwa ng'eyita mu kitongole ky'ebyobulamu okuziika abantu bonna abafudde mu ngeri eyo ya COVID-19 oba mu ngeri gye tuyita safe and dignified burials. So omwami ono teyafa kirwadde kino ekya COVID-19 yagwa mu kinaabiro n'afa. Naye olw'okuba ensi mwe yafiira y'emu ku nsi zetuyita high risk oba ezina cases eza COVID-19 nyingi. N'okuba nti yayita Dubai mu transit center gye tumanyi nti ensi nayo erina COVID cases nyingi, n'ogattako omutendera abantu gye bayitamu oba ebyamaguzi gye biyitamu okutambula okuva gye bivudde empaka gye biraga, mu mbeera gye tulimu tetusobola kutekinga chances kugamba nti wadde tafudde COVID-19, gavumenti yasalawo n'egamba nti wadde tafudde COVID-19 azikibwe mu ngeri ey'ekikugu okulema okuexposinga abantu abalala nga abafamire ye n'abantu abalala bayinza okugettinga in contact n'omulambo ogwo oba ne process ey'okumuziika.